sizobafethaniswa
kiwi. Understand and say well now.
Sisayothola imiqhele ezulwini uJesu sesisiza kancane madoda nemifimbo yethu sithukiwe bafethu silahliwe kwathiwa ngeke siphumelela ikho lento yethu esephethe imiqhele yethu siza nathi sesiza khona sibheke khona esethi well done Mantuza, well done VK, well done Nomthandazo, well done Lindani, well done Sihle, uthola umqhele wakho wokubekezela. He will love.